Nshuti mukundwa, turi gusoma igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose. Tugeze ku gice cya 46, Yesu ahinduka ishusho irabagirana. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8, Mariko igice cya 9 umurongo wa 2 kugeza ku wa 8, no muri Luka igice cya 9 umurongo wa 28 kugeza ku wa 36. Bwendaga kugoroba ubwo Yesu yajyanaga na batatu mu ntumwa ze aribo Petero, Yakobo na Yohana. Bazamuka mu kayira gato bajya mu mpinga y'umusozi witaruye. Yesu n'abigishwa be bari bagenze umunsi wose bigisha. Ubwo bazamukaga umusozi byabongereye umunaniro. Kristo yari yararuhuye ibitekerezo n'imibiri naniwe bya benshi bamuganaga bababaye. Yari yarasubije intege mu bamuganaga bamugaye, ariko ubu nawe yari mu mubiri ananiwe ubwo yari kumwe n'abigishwa bazamuka umusozi. Umucyo w'izuba ry'ikigoroba wari ukigaragara ku mpinga z'imisozi, kandi ubwiza bw'imirasire yaryo bwagaragaye mu nzira bagendagamo. Bidatinze, izuba ryararenze rihishwa n'imisozi y'iburengerazuba, maze basigara batwikiriwe n'ijoro. Ikijiji cy'ijoro cyari gihuje n'akababaro bari bafite, kandi ibicu byakomeje kwirundanya ahabazengurutse. Abigishwa ntibatinyutse kubaza Kristo aho bajyaga ndetse n'ikibajyanye. Kristo yakundaga kujya mu mpinga y'umusozi n'ijoro gusenga. We waremye imisozi n'ibibaya yaratuje ari mu byo yaremye. Abigishwa bakomeje gukurikira Kristo, ariko bakomeza kwibaza impamvu Umukiza wabo yabagendeshaga uru rugendo ruruhije kandi bananiwe, ndetse n'abakeneye kuruhuka. Bageze imbere, Kristo ababwira ko bakwiye kugumaho. Hanyuma yigira hirya gato, uwo muntu wamenyereye imibabaro arasenga afite umubabaro mwinshi ndetse n'amarira. Asaba imbaraga kugira ngo ashobore kwihanganira ibigeragezo kubw'abatuye isi. Yagombaga kongera kuzuzwa imbaraga z'isumba byose kugira ngo ashobore kwihanganira ibyendaga kumubaho. Yasabiye abigishwa be kugira ngo bakomeze kwizera muri ibyo bihe by'imbaraga z'umwijima. Ikime cyatonze kuri Yesu ubwo yari amaze umwanya apfukamye, ariko ntiyabyitaho. Umwijima w'ijoro wari umuzengurutse, ariko ntiyabyitayeho. Amasaha y'ijoro yakomeje kwigira imbere. Abigishwa bifatanije nawe mu masengesho, ariko kubera umunaniro mwinshi bagerageje kwihangana ngo bagumane nawe, nyamara baza kugwa agacuho barasinzira. Yesu yari yababwiye ibyo kubabazwa kwe azamukana nabo ngo bifatanye mu masengesho, kandi yakomeje kubasabira. Umukiza yabonye kwijima kwari mu maso y'abigishwa, yifuza kubakomeza no kubagabaniriza umubabaro, abibutsa ko kwizera kwabo kwari ukw'agaciro kenshi. Ntabwo ari bose uko ari 12 bashoboraga gusobanukirwa n'ihishurwa yendaga kubagezaho. Batatu babonye umubabaro yari afite i Getsemani nibo yatoranyije ngo bazamukane nawe ku musozi. Mu gusenga kwe yasabaga yuko icyubahiro yahoranye na se mbere y'uko isi iremwa cyagaragarizwa amaso y'abantu, kugira ngo ubwami bwe bugaragarire abantu kandi abigishwa be bahabwe imbaraga zo kubusobanukirwa. Yasabiye abigishwa be ngo bagaragarizwe ubumana bwe bitume bahagarara bashikamye mu gihe cyo kubabazwa kwe gukomeye, kugira ngo bamenye neza ko ari umwana w'Imana kandi yuko urupfu rwe ruteye isoni ari umugabane umwe mu mugambi w'agakiza. Amasengesho ye yarasubijwe. Ubwo yari apfukamye hari amabuye yicishije bugufi asenga, ijuru ryarakingutse, inzugi z'izahabu zo mu ijuru zirakingurwa, umucyo w'ubwiza umanukira ku musozi Yesu yari apfukamyeho maze uramuzenguruka. Ubumana muri we burabagiranira mu mubiri we wa kimuntu, maze buhura n'umucyo uturutse mu ijuru. Yesu arahaguruka maze ahagarara afite icyubahiro cy'Imana, umubabaro we urashira. Mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda yihinduka umweru nk'umucyo. Abigishwa bakangutse babona ubwiza bumurikiye umusozi, bafite ubwoba no gutangara bitegereza kurabagirana k'Umukiza wabo. Ubwo bashoboraga kureba muri uwo mucyo, babonye ko Yesu atari wenyine. Iruhande rwe hari abashyitsi babiri baturutse mu ijuru bahagararanye nawe. Umwe yari Mose, wa wundi wavuganye n'Imana ku musozi Sinayi. Undi yari Eliya, wa wundi wagize umugisha ukomeye wo kujya mu ijuru adasogongeye urupfu. Mu binyejana 15 byari bishize ku musozi Pisiga, Mose yitegereje igihugu cy'isezerano. Ariko kubera icyaha cye cy'imeriba ntiyashoboye gutaha mu gihugu cy'isezerano. Ntiyagize amahirwe yo kugeza Abisirayeli mu gihugu cya ba sekuruza. Yinginze Imana ati, ndakwinginze emera ko nambuka nkareba igihugu cyiza kiri hakurya ya Yorodani, iriya misozi myiza ya Yorodani. Ariko Imana ntiyabimwemereye. Ibyiringiro yari yaragumanye imyaka 40 byamufashije kwihanganira umwijima wo mu butayu ntiyabigezeho. Icyo yahawe ni imva yo mu butayu hanyuma y'imyaka myinshi y'umuruho n'inshingano zikomeye. Ariko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Mu bundi buryo yasubije amasengesho y'umugaragu wayo. Mose yarapfuye arahambwa, ariko ntiyaheze mu gituro. Kristo ubwe yamuzuye mu bapfuye. Satani yarwaniye intumbi ya Mose kubera icyaha yari yarakoze, ariko Kristo Umucunguzi amuvana mu gituro. Mose wari kuri uwo musozi Yesu yahindukiyeho ishusho irabagirana yari umuhamya wo gutsinda icyaha n'urupfu kwa Yesu. Yari ahagarariye abazava mu bituro ku munsi wo kuzuka kw'abakiranutsi. Eliya wahinduwe akajyanwa mu ijuru adapfuye ahagarariye abazaba bakiriho ubwo Kristo azagaruka ubwa kabiri, abazahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga, ubwo uyu mubiri ubora uzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 51 kugeza kwa 53. Yesu yari azengurutswe n'umucyo w'ijuru nk'uko azaba ameze ubwo azaba agarutse ubwa kabiri atuzaniye agakiza, kuko azazana n'abamarayika bera bafite ubwiza bwa se. Abaheburayi igice cya 9 umurongo wa 28 na Mariko igice cya 8 umurongo wa 38. Isezerano yari yarasezeraniye abigishwa be ryari risohoye. Aho ku musozi ubwami bwe bw'icyubahiro bwagaragajwe mu ipica ntoya. Kristo umwami, Mose uhagarariye abera bazava mu bituro, na Eliya uhagarariye abazahindurwa bakajyanwa mu ijuru badapfuye. Ntabwo abigishwa basobanukiwe n'ibyo babonye, ariko gusa bashimishijwe n'uko umwigisha wabo wari ufite kwicisha bugufi no kwihangana utari ufite aho arambika umusaya muri ako kanya yahawe icyubahiro n'abaturutse mu ijuru. Batekereje ko Eliya azanywe no gutangaza iby'ubwami bwa Mesiya, kandi ko ubwami bwa Kristo bwari hafi kwimikwa ku isi. Bibwiraga ko bagiye guca ukubiri no kugira ubwoba ndetse no gucika intege. Hano aho icyubahiro cy'Imana cyerekaniwe bifuje kuhibera. Petero aravuga ati, "Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndacingandisha tu hano imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya." Abigishwa bizeraga ko Mose na Eliya boherejwe kurinda umwami wabo no kumwimika nk'umwami ku isi. Ariko mbere y'ikamba hagomba kubanza umusaraba. Ntabwo bahuye na Yesu ngo baganire ibyo kumwimika nk'umwami ku isi, ahubwo baganiriye ibyerekeranye n'urupfu rwe. Yesu yari afite intege nke za kimuntu, aremerewe n'intimba y'ingaruka y'icyaha, kandi yari wenyine mu batuye isi. Ubwo isaha yo kugeragezwa ko yari yegereje, yari wenyine mu bitekerezo ari mu bisi batari bamuzi. Kandi n'abigishwa be ubwo bari bahugiye mu kujijinganya kwabo, agahinda ndetse n'imigambi y'ahazaza, ntabwo basobanukiwe n'ubwiru bw'umurimo we. Yesu yabaye mu ijuru mu munezero wa se no mu rukundo rw'ijuru, ariko muri iyi si yaremye yari wenyine mu bwigunge. Bityo rero ijuru ryoherereje Yesu intumwa zitari iz'abamarayika, ahubwo abantu bihanganiye umubabaro n'agahinda kandi bashoboraga kwifatanya na Kristo mu birushya yari agezemo mu buzima bwe hano ku isi. Mose na Eliya bakoranye na Kristo, bari barafatanije nawe mu murimo ugamije agakiza k'ikiremwa muntu. Mose yasabiye Abisirayeli yinginga ati, "Icyakora ndakwinginze ubabarire icyo cyaha bakoze, ariko niba bidashoboka mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse." Kuva igice cya 32 umurongo wa 32. Eliya yarasobanukiwe no kuba mu bwigunge cyari cyo, kuko mu gihe cy'imyaka 3 n'igice y'inzara yikoreye umutwaro uremereye ibibazo byari mu gihugu cyose, kandi yangwa n'abantu be. Kandi yahagaze wenyine ku ruhande rw'Imana ku musozi Karumeli, yahungiye mu butayu wenyine kubera kwiheba n'agahinda. Aba bagabo bombi batoranijwe mu bamarayika bose bo mu ijuru, boherejwe kugira ngo baganire na Yesu ku byerekeye umubabaro yari arimo, kandi ngo bamuhumurize bamugezaho inkunga yari iturutse mu ijuru. Ibiganiro bagiranye byerekezaga ku byiringiro by'isi yose no kugakiza k'abatuye isi bose. Ubwo abigishwa bari batwawe n'ibitotsi, ntibashoboye gukurikirana ikiganiro cyari hagati ya Kristo n'abo bashyitsi b'ijuru. Kubera ko batabaye maso ngo basenge, ntibakiriye icy'Imana yifuzaga kubagezaho, kumenya umubabaro wa Kristo n'icyubahiro yari ategererejwe. Babuze umugisha wajyaga kuba uwabo iyo bagumana nawe muri ako kababaro ke. Abigishwa batinze kwizera mu mitima yabo, batinze kwemera ubutunzi ijuru ryendaga kubagezaho. Nyamara babonye umucyo ukomeye, basobanukiwe neza yuko ijuru ryamenye icyaha cy'Abayuda cyo kwanga Yesu. Bongerewe ubumenyi ku byerekeye umurimo w'umucunguzi. Babonye n'amaso yabo kandi bumvisha amatwi yabo ibyari birenze gusobanukirwa k'umuntu. Biboneye n'amaso yabo icyubahiro cye gikomeye, kandi bamenye neza ko Yesu ari Mesiya, wa wundi abakurambere n'abahanuzi bahamyaga, kandi ku isi n'ijuru byemeraga ko ari we Mesiya. Igihe bari bakitegereza ibibereye ku musozi, igicu cyera kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, "Nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire." Ubwo bitegerezaga icyo gicu kirabagirana kurusha icyagendaga imbere y'Abisirayeli mu butayu, ubwo bumvaga ijwi ry'Imana rivuga n'icyubahiro cyinshi cyatumye imisozi ihinda umushyitsi, abigishwa bikubise hasi bubamye. Baratinye cyane, baguma hasi bubitse amaso yabo kugeza ubwo Yesu yabegereye akabakoraho, akabamara ubwoba kubera ijwi rye bari bamenyereye, maze akababwira ati, "Nimuhaguruke mwitinye." Ubwo bagerageje kubura amaso yabo, basanze ubwiza bw'ijuru bwamuvuyeho, Mose na Eliya bagiye. Bari basigaranye na Yesu bonyine ku musozi.